Oh, Goldie boy, da da daddy. Haya maumivu naona, ni kwa muda tu yatapona. Nivumilie, napambana kila kona, jasho mwenyewe waona. Baby nivumilie, najua maisha safari, na tuenda ako ni mbali.
So baby don't go,
please don't go. Penzi usicheze kamali, kajiona hodari.
So baby don't go,
utanikomoa, ukanikomoa.
Ea na mwisho,
maumivu yote.
Ea na mwisho,
minawe mama.
Ea na mwisho,
mateso yote.
Ea na mwisho,
nivumilie.
Kichwa ni maswali, na kuita njo, jo, can you come through? Lala fo, fo, singizi wangu. Nasema no, wakini tama changu. Najua umechoko gali tembele. Nina haso leo tule wali njegere. Sema wapi unapotaka tukatembele. Tukatembele, tukatembele,
oh,
baby.
Najua maisha safari, na tuenda ako ni mbali.
So baby don't go,
baby don't go.
So baby, please don't go.
Penzi usicheze kamali, kajiona hodari. Utanikomoa, ukanikomoa.
Ea na mwisho,
baby ana mwisho.
Ea na mwisho,
matatizo yangu minawe.
Ea na mwisho,
baby ana mwisho.
Ea na mwisho,
baby ana mwisho.
Goldie boy, turn on the beat.
BMG on the street.